Dwado de Narikwanda Kakoja is in the billboard.
Jay Truth. They call me
Fedwap.com.
They call me Mesa. When we see Likwana Taukan, who send the Wapina Navakankan, our soon for Navasam, our man of Pamoy when I won't. No more Pamuina Mwanti, Delomba Pamuina Mwanti. Mutimana for Mesa who was sent up to Kansile with Akunuma. Ukasile kwa chakunuma.
Hey, hey, hey.
Oh, ukasile kwa potete bwi.
Hey, hey, hey.
Ah, ukasile kwa chakunuma. Ukasile kwa potete bwi.
We mushiri statushimike fengava. Umenga palo fore fuatie landangu pele. Ye mbolo pas chimutengo chitari. Ubwafia tapari nala kwela nkuswile. Not only that, ingatapia veinaf. Nala vika pomutima pamenso na mabele. Mpaka fecha kunu machena unshi. Dala pwete nga ni mufi kinde tamba podionsa. Amenso lo futitete ntemo ya kapa. Nga fiumbu kundeli lafe kumo na makapa.
Oh yeah, skiriki pa pa pa.
Ela meisi teke na mpele
kukwesi. We musili kwena taukan. Usende wapina na wakankan. Awa sumfwa na wasamu. Awa maro pamo iwe na wompwa. Numba pamo ina mwanti. Ndelo mbako pamo ina mwanti. Umuti mara pamesa kuwa sende. Apo tukansile kwa chakunuma. Ha, ha. Ukasile kwa chakunuma.
Hey, hey, hey.
Oh, ukasile kwa potete bwi.
Hey, hey, hey.
Ha. Ukasile kwa chakunuma.
Hey, hey, hey.
Ukasile kwa potete bwi.
Ndetolo mafibote pa picture. Tinkini kwa chalo kuwa mfisha. I know appetite aulusa. Buti iyo nyashi kumwena mwanzikusha. Nshakabila po something apart from P.I.G. focus in Twitter form. Ukufuatu la voke te pressure. And it's part of a life in nature. Famenso no mubirishu wala. Except kwika takuri nyashi ndalwala. Limonda staga no kututuma. That's why I'm requesting chakunuma.
We musili kwena taukan. Usende wapina na wakankan. Awa sumfwa na wasamu. Awa maro pamo iwe na wompwa. Numba pamo ina mwanti. Ndelo mbako pamo ina mwanti. Umuti mara pamesa kuwa sende. Apo tukansile kwa chakunuma. Ha, ha. Ukasile kwa chakunuma.
Hey, hey, hey.
Oh, ukasile kwa potete bwi.
Hey, hey, hey.
Ha, todo na dikwanda.
Ukasile kwa chakunuma.
Hey, hey, hey.
Ha, ha. Ukasile kwa potete bwi.
Nadishi vakwenewe taukana. Ele wafe pakatinga silo parieta. Tusenda feonzo wafwaya. Aba mano kumone finkurwa. Aba shimbe kumono boba amada. Numba ilo teria shinku kwa tide. Umfa kuno chintu chimo chindetele. Arana kuno konsinga nshifikire. Numba chiri mpontante chirengere. Ama tufeo umpele. Umutima na pamenso kafisende. Batwete no kanshi iye.
We musili kwena taukan. Usende wapina na wakankan. Awa sumfwa na wasamu. Awa maro pamo iwe na wompwa. Numba pamo ina mwanti. Ndelo mbako pamo ina mwanti. Umuti mara pamesa kuwa sende. Apo tukansile kwa chakunuma. Ha, ha. Ukasile kwa chakunuma.
Hey, hey, hey.
Oh, ukasile kwa potete bwi.
Hey, hey, hey.
Ha. Ukasile kwa chakunuma.
Hey, hey, hey.
Ah, ukasile kwa potete bwi.
Yeah, managers in the Bluba. Alabizo, Commander Katus, Jeff Panda, DJ Cox Nap Zuluda, Navastash, FB Allen, Don Trigger, yeah, Big Five, Kinchilwa Pate Mwenjeni, Topach Fubu Achan, Nap Zuluda, Takoja is in the Bluba.
Mr. Wines, JC, Commander Dizzo, Nigga Dope, Cosmos 196, Nana Zizaga,
Godwini Khalifa, Afloo is pamwamba pamudu.
Fedwap.com.
Yeah. Kakoja is in the Bluba.
Drop exclusive. Drop J on the mix.